This program was first broadcast on Canterbury's access media station, Plains FM, and was made with the assistance of New Zealand On Air.
Dad, Mum, I've got a precious gift made just for you.
Dad, Mum, you always tell me to listen to you. Can you do the same when I talk to you?
Kai mai le tu spa ia, pa o a o le tau mai tu se mau na ala. A o ina matua, le te a ese ai lava.
E mō mōla fō e anō fō lo fātu. Ma fātā lo fātu sā mōe lau fāfonga anga mai fō ili nei aso. O le asfaraile le nei, aso sifulu lima o aperila le lua afe lua lua. O se asfaraile o lo tawina le fāpālangi o le Good Friday. A e tā ufa sā mōa e tātou o le aso maliu. Ia e fāma aloa tu lava le soifua. Tāle tono o lo tātou tau fai tutusa pēa le tau singa lo tātou tamai le langi. Ia wā o mai fōi le taimi whātūlanga ina, o la tātou polkalami māsani nei o le whātāwa ina o āinga i vai aso taitasi. O le tātou polkalami lāle nei aso, o le ā, iaisina suinga o na o le polkalami whāpitoa mo le aso maliu, o le ao le ā whāsalawa tuai lava nā mea e whātitau tonu mo le nei vai taimi o le eseta. Ai o le ā mō mua atu pia fōi le titalo, ma se ā o onga me le fionga le atua, o na faa solo solo atuai lea o la tātou polo kalame. Ia sa moae, usi mai alau faa fonga, ma ia e maua ni faa manuianga stele mai lea tua, e ala ilo faa fonga fonga mai.
Tātou te talo, lea tua lo mātou te mā, mātou faa fitai tere lawa ilo wanga li leima lo walofa, wa ita ita imanuia mai fu ilo mātou wola ili ni fu itu lao li ne yaso, mātou whaafitai sa e pui pui ma leo leo i mātou. Nā taimi wa tua na iatu whianga i fu i whi au mga aluenga. Le ne fu wa e au mailo mātou wole le ne tu la. Whaatau nuu ina i fu inisio pol kalame pia na isi ila fia. Ia vi iala wa fio ilo wanga le lei. Mātou whaafitai e tele o tu la fu ina lava i mātou iso se mea. E u lava fu ina pēsia ni. Nei fo ia tunu i faa mai pe ana e si la fia ta ma. Ia e mātou te talitonu. E le mawai aile alofa o lau wafio. Lo e si la fia mea uma. Mātou te talo ia alofa mai fisoa soa ni mai. Mātou faafitai tele lava. I lau tunsipa ia olo o mātou o faitau maa wa o mai ipea i mātou. Taita ina i pelo mātou wola faa lea nganga. Ia faafitai tele lava ta maa. Mātou whaafitai fōi, ono le tele male anō noa i o au mea lofa e ala ese ese maimo i mātou. Ia mātou te vi ia i pēa la wafio, whaasiri le whaafitai ono o lo walo pele o Jesu Keriso. E awina ma ile lalolangi, e maliu mo i mātou. Whaafitai wa, mātou waudia mai fōi, e nei fōi vai tau o lo whaamanatu ina aie le lalolangi atoa. le aso na soifu na maliu mai na maliu ai oia ma toi tu manu malo mai le tu nga mau ia vi ia la wala o fio o lo mātu o talitonu pea o lo soifu wala o fio ia ta mā mātou te talo ne yaso ma fuafuanga uma ia lo fatasi mai la o fio fa manuia fu ia ilato uma lava o faalongolongo mai li nei tu la ma se fu inai ta mama tina mātu tua ia ilo wanga le leima lo walof la mātou te talo lea e ala tu lava ia Yesu lo mātou faol. Amen. Ona ia wa onga nei mo i tātou a o tātou faafia ngai ai ma le faa manatuina o le maliu ma le toi tu manu malo o lo tātou wali i faola. O le tusi faitau le nei o la au faitau ina atu ma le fionga pa ia le atua o le amawa mai lea i le faata oto lo na mata upo i se fulu ma le valu. A lo na foi upo e lua se fulu ma le faa. O le tangata ua faia na uo e iu ina ti ngai na ai o ia a o iai le tangata alofa. E sili o na pipi i mai na ilo le uso. Ua e sila fia ina ma o tailo a moni ea Yesu. O ai Yesu. Sa moa, ua tātou toi tu vae mai fo i le nei tau sanga. Ilo na faa mana tuina o le vai taimi o le aso maliu ma le toi tu. Ae se yo tātou toi fesili lava. O ai ea Yesu. Ioe. A tonu na tātou wola lava mafana na umai le nei o langa se itulou. Na tātou faalongo lava i le nei ngoa. Na oa o mai fo i tātou yo tātou mātua. Ma tātou e kā le sia e winga i a Yesu. Ma au te tali tonu fo i. Wa avea lea tū langa mamea ua peia i. Ua nao se i ngoa lava. Pe ua nao se isi lava tangata. Wale ai so tātou manatu mamafa i ai. E talitono foi. E ui lava o lo o alu aso o lo tau so i fua. Ma lo tātou wola i le tu uo i lotu. A e talitono. E le o mafaya i lava o na tātou i loa. Ma le mauti noa. Po o ai tonu lava Yesu. A e faape fea o na tātou i loa. Ma tātou māla malama e winga ia Yesu. Ioe, e talitonu ua tasi lava le moli mau tutu, ma le talitonu ina o loo yo tātou lima, o le tusipa ia lea. Ua fai mai le tusipa ia, o ia o le tupu o tupu, o le tupu o le au iutaya, o le tupu o Israelu, o ia o le tupu o le amiotonu, o le tupu mai le amatanga, o le tupu o le langi ma le lalolangi, o ia o le tupu mamalu, o ia o le tupu o tupu ma le alii o alii, o ia o lo utupu ma lo utupu, e te iloa ea o ia. Fai mai le tupu o tāvita, wa faalia mai le langi le mamalu o le atua, ma o lo usi usi o mia le langi ma le lalolangi, i ngā luenga ao na ao. Mai le aise mea e tasi na te mawhaia o na ia fuaina le lautele, le mawalunga ma le loloto o lo na alofa. E le aise mea wā ai e mawhaia o na o atu lo na maalosi, i le umi ma le ano anoa i o mea e mawhai o na ia fōa i mai. E le aise pāpui pui o le sasaa mai o ana whaamanuianga, ole sasa amai olona tamao ainga, olona malosi malona matautia, ole sasa amai olona angalilei, olona angalofa, olona faa maoni, o ia olo utupu malo utupu, ete iloa ea o ia. O ia ole alo ole atua, o ia ole lavea iyo tangata angasala, o ia le tutonu nga le mu o le olanga. E tūtu a tasi o ia. E faa maoni. E le aise tasi la te tutusa. Ele ai se isi la te faafia ngai. Ele ai so na amatanga. Ele ai so na iunga. E sili sili ese. E mawalunga oia. Ile filosofia o le lalolangi. E numero tasi itala anga o le lalolangi. E winga ese itala faasolo pito. Oia o lo utupu ma lo utupu. E te iloa ea oia. Oia le vavenga sili sili ese na tupu le olanga. Oia na te mafaya o na fua i mai mea tātou te mana na oai. Na te fua i le tino malosi i le e vai vai. E avanoa mo le ua fao soosoina ma tofo tofoina. E malamalama i o tātou faafi tau li uma. Mai lavea i mai. E tangi fatasi mai tātou. E fia fia fatasi mai tātou. O ia o le atua sili sili na te taita ina ma leo leo ina i tātou. Na te faa malo lo i e mamai. E faa mama i e le pela. Na te faa maangalo i e angasala. Na te faa sa oloto i e ono nofo ai tālafu. Na te faa sa oloto i e o sai sai tia. Na te leo leo i e o vai vai. Na te faa manuia i le au talavou. Na te tausia le au mātutua. Na te tauia mai le tangata ngalue malosi. Na te faa mata ngofieina le tangata au leanga. Na te au au na atu i le au matitiva. O ia o lo utupu ma lo utupu. E te iloa ea o ia. O Iesu o le ala o le malamalama. O le puna o le atamai. O le faitotoa o le faa malolonga. O le ala o le file mu. O ia o le awala o le amiotonu. Awala o le faa pa ia ina. O le faitotoa o le malu, ma le faa tumutumunga o le tangata malosi. O ia o le kapeteni o e ua manu malo. O ia o le ulu o toa malolosi. O ia o le kovana o kovana. O le taitai o fainga malo. O le perenise o perenise. O ia o le, o le tupu o tupu ma le ali o ali. O ia o lo utupu ma lo utupu. E te iloa ea o ia. E moni ana tautinonga. E le aise mea ngata ailo na lelei. E le suia lo na alofa. E faava vaula na upu. O lo na alofa tu noa ua lava lea. E a mia tonu lo na malo. Lana avenga e maa maa ia. O lona malamalama e susulu te leia. E le mafai ona faa matalaina o ia. E le mafai ona vaaya o ia. E le mafaia e le langi ona tau aveina o ia. E le mafaia e le tangata ona suesueina o ia. E le mafai ona aveesea o ia. Mailo mafaufau. E le mafai ona e soifua i tua atu o lona soifua. E le mafai foi ona e soifua e au noa maia. E le mafai a e le au fariseo ona faafisa nga i maia. Ma la tau te le mafai a foi ona te e atu i a te ia. Ma ta hofi atu i a te ia. E le mafai a e pilato ona maua se mea se se e uinga i a te ia. E le imafaya fo'i e herota o na fasiotia i a te ia. E le imafaya e leoti o na tau ave i a te ia. E le imafaya fo'i e le tuunga mau o na taofi i a te ia. O ia o lo utupu ma lo utupu. E te iloa ea o ia. O ia e faava vau. E le aise e mua mua pe muli muli i a te ia. Olo na malo e pa ia. Olo na malo e faa vavau. E ia te ia le vi inga ma le faa ne tanga. E faa vavau lava. Amene. Samoa, e te iloa ea oia. Ioe, Samoa, e leo le iloa ile mafaufau, ai olo iloa oia ilo loto. Ile ne yaso maliu maleto etu, ai se atatou te le su e su e ai, ia na fionga, ina ia tatou iloa le lei oia. Oia lavalo tatou wala e to atasi, mole ola e faavavau. E pei lava o ana fetalainga, e le ai lava se atasi e aluatu ile tamaa, pe a le ui mai ia tea. Oia e tumu ile alofa ma le alofa muti muti vale, na te le te ena lava se atasi e aluatu ia te ia. Tusa po o fea le leanga ua o iai lo wola po o lo soi fua. Ai po o e manatu foi. O oe o le tangata le lei. Tātou te mana o mia uma Yesu Keriso. Yo tātou o langa ma soi fuanga. O ani mea o tutupu mai lu tātou soi fuanga. Ia vea ia. Ia mea e fai maala e fangu fangu mai aile atua ia te oe maau. Ua leo toi mamao le toi a fio mai o Keriso. Ioe, e pei o le tātou mau, e sili atu le lata lata mai o Keriso ia i tātou. Na ilo se isi lava, pe a faile na e te talia ina o ia ilo loto. Ia manu ia tele le aso maliu, male e seta. Amene.
You're listening to Whātau Noenga program on Plains FM 96.9. So stay tuned.
Feature for the day, Manatu Autu Moleaso.
What is the meaning of the cross? Walele wingola sa tauro na maliwa Yesu. Ise faopunga faingofie, ole sa tauro, olono winga, ole oti pol maliu. Iasoya, leta ufa palangina or ancient times. Ole sa tauro sa faungaina ina ya aumayel fa salang ole oti si tangata. Ai ia au mai e situ langa pito e silio na pangatia, ma umiso na taime faati ngā ina ina i se tangata. E tu itu hina pesa sa ina le tino le tangata ele sa tauro. O na faatautau wailea mo se taimi umi se iau o hina maliu. Ai matua e faati ngā ina lava le tangata ilo na tino a o faatautau hina. O seitu ai ngā maliu e pito e silio na leanga matu ngā, ma le e tau tangata mea e faya iai, ma se taimi umi e faatino ina ai. O le taltonunga, o le oti pito e sili leo ana faingata ma leanga. Ai peita, ina ua maliu ke riso ilunga o le sātauro, o ina na suya ai le winga o le sātauro. O le ale suinga, atono le AFC li mai ai. Ioi, ole sātauro, ole fesota inga lea ole alofa, ma le faa masinonga le atua. O Yesu ke riso, ole tama ima moya le atua, na te avese ina le angasala la lolangu. Tautamana tua fo ele tala ele paaseka, e peyo na faa ilo mai ele tuse kenese. Leena fetala ya ele atua ele ona nuo isera elu, ina ia filifili se tamai maa moe ele se pona, e fai ia ia lato paaseka. O ina e faatatau ia ile avea o Yesu, ma tamai maa moe ele se pona. Lea na wala awai o anel papatiso, ina uai avaia Yesu, na ia wala awai fapea, fauta le tamai maa moe ele atua, o le na te ave se ina le angasala le lalolangu. Atonu fo ye fapea nisi. Ai se a lava ua mali uai ke riso. A e fai tau le tuspa ia atoa. O lona fe au atoa. O le redemption. Po le toe fa a fo ina ato i ta atou i le atua. E pe ona sila fia le tala atoa i le fai aina i le atua o le lalolangi. Ma mea uma fa a pea le tangata ia atama eva. Ai pe ta ina ua angasala le ulua i tangata. Ua fa pe na o na tu ufa solo mai ai, se ia o mai lava ia i tātou. Ai ole alofa o le atua, na ia awina mai eilo na alo, e ala mai le tau pou. Ina ia lea a fia lo na alo ele toto angasala o le tangata. Olo na alo lale na na fia mai, ina ia fa ataun uina le tutongi o le fa masinonga le atua. Ina ia faalia mai ai le alofa o le atua. Ona o le taulanga la veai. Taulanga la veai la ke riso ilunga o le sātauro. O i lātou umalava la lātou te talia ina. Matu uina lo lātou faatou tuanga, ma lo lātou talitonunga mo ke riso. O na o ia lava. O i lātou ia e maua le ola e faavau. Aina fetalai me fo ke riso. Ie tau ave o tātou sa tauro, ma tātou mulimuli atu i hate ia. O lale winga o lea tala. Ia atou no ese ese lava faa winga ina e tangata. A ele kalatia e loa alon fai upo lua se fulu o loo fai mai ai. O le nei, ua faa sa tauro a o ma keriso. Ele o toe o lao, a o keriso o loo o la o ia e tutonu i hate au. O le sa tauro la mo o e mau. Atonu e lua ni winga, e le ngata o ni mea fai ngata, tātou te whaafia ngai, ono lo tātou talitonunga ia ke riso. Ai whape na fo ilo na winga le nei. Olo tātou wati lea, i o tātou tangata tuai. Ai avea le soifua o ke riso. E soifua mai tutonu, o i tātou. Ma whaali mai fōlingo ke riso, i o tō so i fua mō tātou o langa. Whamele tāla stasi ali kerisiano. Nā lua te whaatau, e wa ai ei le ua o ta mai tai whaatau o loa. O loa tautau mai se filifili i sā tauru. O na manatu leo o le alile nei, ai se kerisiano o ta mai tai whaatau o loa. O na vasili atu le i ai. O le hale winga o le sā tauru, lau filifili nai tautau loa. Ai tali mai ta mai tai. Ele ai se winga, nā se mea lava e wha mana i ai. Ona toi whai atu leo le ali kerisiano. Oi, e te ilo oi. Na tele asoa ina ilo na ua le sātaro. A sa amo ina ilo na tua. Tele e lava le se senga, a ea. Ona whamitala atu leo le ali kerisiano le wingo le sātaro ili kerisiano. Iyo e sa amo. A tonu e toa tele fo i tātou. Olo o tau asoa ina ni filifili sātaro. Ie tālo si ai te leo a vele nā sā tauro mau tupua. E pei o nisi tā te vai e kisi le sā tauro. Sā mō ai, a wale a vele sā tauro mau tupua, po o se wha atu salava o se meilu ngā. Ai a vea ke riso mau whaola. Ameni.
Thank you. Julie Manu Wata Maiti.
Kid Kola!
Ia ta alofa lava ta maiti, o a mai o tau li neifo iaso. Ia ato no isa e alu li lotu li ta hai hao a ea. Ole tatou tala mo li neipol kalami, ole a fa mtala ina atua ili fa palangi, le tala ili maliu ma le toitu mai o Yesu. Ia ta alusia ai uo utou fa alongu mo muhai, ai ta alusia fu uo utou iloa ina, ole aso maliu ma le eseta, ele o Easter eggs po Easter panis tatou te fa atawa ina, ai tātou te whaatawa ina le maliu ma le toitou mai o la tau o Yesu ki riso. Ia e whaalongolo o maita maiti la tau tala le nei, ai au alama nei ngalo e alofa te le Yesu mo i tātou uma ma mea le nana ia maliu ai a e ta maiti. Ia e tau whaalo a ta maiti whaalongo mai la tau tala le nei.
The story of Easter. Jesus' sacrifice. This is Jesus.
Heyo!
Who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles like calming storms and even raised people from the dead.
Wahoo!
The Jewish leaders and teachers did not like what Jesus was doing or how he claimed to be the Son of God. And so they made a plan to arrest him to get rid of him once and for all. Judas, one of Jesus' disciples, agreed to betray Jesus.
Come in.
And give him over to the religious leaders for some money. Jesus was in a garden praying, and Judas showed the man who Jesus was. Jesus was arrested and taken to the rulers of the land so that they could decide what to do with him. Jesus was presented before the high council, and they asked him if he was the Messiah, the Savior of the Jews. They asked him if he was claiming to be the Son of God. You say that I am. And the council was furious, and they shouted that Jesus was guilty and he deserves to die. So they took Jesus before the Roman ruler Pilate, and he heard the case against Jesus. Pilate didn't think that Jesus had done anything wrong.
Seems okay to me.
They found him to be innocent, so Pilate said that he would punish Jesus and then release him.
What?
But the crowd kept screaming louder and louder, "Crucify him! We want him dead!" And because of the pressure of the crowd, Pilate turned Jesus over to the Roman soldiers to be crucified. Jesus was hurt and spit on. His clothes were torn and taken from him, and a crown made out of thorns was put on his head. He was beaten so badly that he could barely stand on his own. And then he was forced to carry his cross so far up a mountain that he needed help because he could not do it on his own. Once Jesus made it to the place where he would be crucified, called the Skull, the soldiers around him nailed him to the cross and waited for him to die. While Jesus was hanging on the cross, many people shouted to him, "If you really are the Son of God, save yourself from the cross." But Jesus knew he had to die to forgive his people for their sins. At noon, darkness fell across the whole land. 3 hours later, Jesus took his last breath and finally died. At that very moment, the curtain in the temple that separated the priests from God's holy place tore in two. A soldier watching the whole thing said, "This man truly was the Son of God." Then a righteous man named Joseph came and placed Jesus' body in a tomb. 3 days passed, and it seemed that there was no hope. But very early on Sunday morning, the woman who cared for Jesus went to go visit his body and found that his tomb was empty and that he was no longer there. "Don't be afraid," said an angel. "He is not here. He is risen." At this, the woman remembered that Jesus had told them that he would rise again on the third day.
Woo-hoo!
And ran to go tell the disciples what they had seen and heard.
Huh? Hey-o!
Ah!
And then for the next 40 days, Jesus appeared to his disciples and many others and showed them that he was alive and well. He taught them that what he did was the only way that they could be forgiven and be with God forever. For God so loved the world that he gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life.
Le plain tifim, even on the tesima le ivale ne, il polkalame, ol fatza awaina o ainga.
The alpha malosimo itato mole ne vayaso, encouragement for the week.
Ia o le fa'a mālosi fo'i lenei mo'i tātou mo le fa'a i'uga o lenei vaiaso. O le a'ea le uiga o le aso ma liu ma le eseta mo oe. Ia e talitonu no tou soifua mai lava ma tātou ola mai o fa'ailoga lava nei aso o fa'apitoa o le aso ma liu ma le eseta. E talitonu ai lava a faifai so'o se mea e pei ua fōringa mai ai, ua le aise uinga tele o se nā mea. E pei ua tātou manatu whaapea, ia o le ale mea e fai iai, o aso lava whaapei o isi aso. Ai o tātou le au fai ngāluenga, tātou te fia fia tele i le nei vai taimi, a wae umi aisi na mālo lō mai ngāluenga. Ai lo uuso sā mō ai, Ole o ngātu tonu le mūle nei o le whātua tuanga ke Risiano. Ole maliu male toi tu manu malo mai o Yesu ke Riso. E toa tele tangata e le talitonu. Fai mai ole e setan a amata mai ini talitonunga wha apaupau. E pei ona wa ayai ra piti mafua moa. A tonu e moni. Ai ole mea tāua. Ua avea le nei vai tau e mafau faululoto ai le au kerisiano. Ile ngā luenga maea, ma le winga ese na faya Yesu Keriso, ona ole alofa mo oe maau. Watato ule faa ilonga ina tu langa faa pau pau, ae faa tu sao lava o tato mafau fau wa ngai, ilo tato faola. E ui lava ina tatau ona tatou mana tua ina le ngā luenga maletongi o la Keriso i Taimi Uma. Ai le na o mō se aso e tasi. Ai o le ala le uwinga o nei aso mō oe. O nai fesili mō oe maau. O na pau lava le nei o le olanga e te mafaufau iai. E te le mafaufau po o le ala mea e tupu. Pe a e maliu, pe e te oti. E te tali tonu ile langi. E te tali tonu e iai se ori. E te fialu ile langi, pe a e maliu. Wa e sila fiaina le awala e te ulufale ai ile langi. Wa e sila fiaina le tulanga e iai le tangata i se ori. Onisia o fesili e whaatupu manatu ya te oe mau. A o tātou mafau fau, pe o le ale winga o ne yaso mo i tātou. Na paulava le fisoasoani ma le faa maalosi atu mo oe. O lo usila sila lea i le ata o le sātauro. O le la au faa lava na tuitui ai a ao Yesu Keriso. Ina ia mafai ai ona tafeso o ta iatu ile atua. E pei ona iai le la au, o lo alu ilunga malalo. Ai ole eisi fo itu, e fo linga maile sa tauro, o se fa ilonga fa opopo. E na o mea le lei lava e fa opopo mai mo oe mau. Pe ao tata li tonu ya Yesu Keriso, malana ngā luenga tō ngiola mo oe mau. E anoa noa i nei mea lelei, e le mawhai o na tō laulau ta i tasi atu. Ae sā moae, e le tau ngō fie lo tātō ngiola. A wāna tu ina mai uma e le atua, le mea silisili sa pele ilo na fina ngalo, o lo nā lo pele lea. Ae na tu ina atua fo ile soi fuo ke riso, ina ia whaale anga ina ma nuti momomo ina. Ai se alava, e tasi lava le tali. Ona o le alofa nau nau o le atua mo oe maa. Ina ia o tafo i atu i ate ia. Ma tato wola faa tasi maia i le ola e faa wavau. Ia, talo sia wa e maua tonu le winga o ne yaso mo i tato. Ma olo o maua oe i le loto vivii. Ona ole maliu male toi tuo Keriso. Amen.
Yeah. Jesus loves you so much.
E alofa Yesu yate oi ma. Le yone mo mofa posforfitu mas fulval. Awana tu ina mai emosel tu la fono. Ale alofa tu no mal memoni. Ma ya ke risolea. Ele vaya la vale tu asitas. O le alo e toa tasi, o lo o le fatafata o le tamā, o ia ua o na whaeloa mai o ia. O le waifafoa le atua, mo le ngase ngase mtautia, o lo o mawai le tangata, ia po o lo o mawai i tātou. E tari tonu awhai tātou te asiasi e tātou fō mai, mo ni tū langa o whaale tonu i o tātou tino. O na whapea mai le o le fō mai, o le awhai ala tō su esuenga, Ono toi longo mai eile o oe. A faila e vili mai le fō mai e ate oe. E te wawe alu watu lava. O lo fia vai wawe e ate oe. Whamata o la ase langona. E o ane e ate oe. E o e tasi lava tu langa e o e ailo ma fawfau. O se tala leanga. Po se li poti fa le tono le atu mai. E te ma fawfau foi. E te le fia alu. E te le fia ilo aina le atala. Ai peita e te alu lava. A wafo iwo eiloina. Na paula va leole a wala e mwhai eio na eiloina se mea o se se eilo tino. Ma ia wawe fai ia se tonga fitinga. Iyo e sa amoa. E ilo tato fo ma sili o le atua lea. Ma ia ifo lana li ipoti o lo fieta uina mai mo oe ma. O le li ipoti mo le taso i fuanga fa lea nganga. Ina ua le ustai. Atama eva le amtanga. O inana tato malili waifa le anganga. Aifa pena fo imalfa le tino. O le lipoti le anga le na. Aipeitai. Wa umofo ena saunia le atua le waifu fo. Le tonga fitinga mo le tulang fa le tono lo tai ai. O le hale a waifu fo. Ioe o lo tato wali ifa aola. O le ali iyo keriso. Fa malifa yupun tato faita wina. A le alofa tu no male mea moni, mai a Yesu keriso lea. Na afia mai keriso ina ia o mai e le alofa tu no le atua, o se mea le titau on tātou maua. A wā wa tutusa le tātou ma atamu, wa tātou wanga sala uma. Ai wā afia mai Yesu na titoe le liwina le tu langa ua tātou maua ai ona ole anga sala. Na ia afia mai o ia ole mea moni. O ia o le moni malfa maoni. Ina ia mwhai ai ona tātou toi whaafoi le atua. Na ia afio mai ina ia lavea ina mai ona tangata. Mai a lātou wangasala. Sa mo ai, Se yo tātou wha alongo atu ia ilo tātou fō mai sili. Po le asana li poti mai mo tātou malo tātou soifuanga wha alea nganga ia nā fionga. Ona tātou talia leo lana vai fō. Po lana tonga fitinga ua umona ia sao nia. O lana mea alofa lea. O le wha ala tanga e ala ia ke riso. Iyo e sa moa. Wana ale tasi lava le vai fō. O le ngase ngase leanga o lo tātou maua o mai. Le ngase ngase leo leanga sala. Mwana o Yesu Keriso. Tu watu neilo loto ia te ia mtalia o ia. Ea vea maua li ima faola. Tatalo atu mtautino atu o oe o tangata anga sala. Talitonu atu ila nangalue nga mahe a uwa umo na faia. O na faolu fale ina le o ia ilo loto. O le winga moni le na o le asmaliu male eseta. Faftai lava. Pangala valea sa amoa, tele lava alfia mafuta umi, ya ono uo o mai fo ele taimi e faangata ele tata upol kalame ilungole ea, o le tatalo ele ya unoa ina ia fisoso aniatu le anganga ole atua, ina ia faamtala atu mfaamanino atu wana feau, lo maato utamufaye mole mole na atu, ma ia tu maupeye ate yele vi inga e faavau lava. Faamangalo mai fo ini aleo ole au faipol kalame, ai atu saima, lona fina ngalo, tato te aulia atu fo Elias Faraili, tato toi faafongfonga mai fo isi isi faapuponga, ole nei lava pol kalame, ai mole nei taimi, maato te faato faam faasaifu atu, ma ia manuia te le lava le e seta.
I love you, Mum.
God bless you, Mum and Dad.
I love you, Dad.
Jesus loves me so much. Do you?
Yes, so good.
Fata Waino Aina. Next time on Plains FM 96.9. Same time, same place. Don't forget, Jesus loves you. Tofaso Fu.